pamezela sasa tinga kati samba raja asa hip hop ukutusha ikazi hamba nabo hip hop.